heshiiskan ayaa ka dhashay wadahadallo muddo badan qaatay oo u dhexeeya wadamada awoodda badan iyo dowladda Iiraan. Inkastoo aan si rasmi ah shaaca looga qaadin qodobada heshiiskan oo la filayo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo, haddana waxa uu u muuqdaa mid ay ku qanacsan yihiin dhinacyadii kala saxeexday. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa soo dhaweeyey heshiiskan, sidoo kale waxaa arrintaasi si toosa uga hadlay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. Madaxweyne Obama ayaa hadal uu goordhoweyd u jeediyey dadka Maraykanka oo uu kala hadlay dhinaca telefishinka isagoo uu barbar taagnaa ku-xigeenkiisa Joe Biden. Waxa uu si weyn u difaacay heshiiskan, waxaana uu sheegay inay jiraan xeerar xakameynaya haddii Iiraan ay heshiiska ka baxdo, xitaa haddii uu xilka ka dego isagu.
The same options that are available to me today will be available to any U.S. president in the future. And I have no doubt that 10 or 15 years from now, the person who holds this office...
Haddii ay Iiraan ku xadgudubto heshiiskan, isla awoodaha iyo xeerarka aan iminka haysto ayaa u ogolaan doona madaxweyne kasta oo iga dambeeya mustaqbalka. Shakina kama qabo 10 sano kadib in qofka xafiiskan yimaada uu heli doono awoodo dheeraad ah oo uu kaga jawaabo arrintaasi. Madaxweyne Obama ayaa ballan qaaday in faahfaahinta heshiiskan la horkeenayo mudanayaasha Kongareska iyo shacabka Maraykanka, laakiin Obama ayaa si weyn u taageeray heshiiskan isagoo si cad u sheegay in uu adeegsan doono awoodda diidmada qayaxan ee vetoga ee uu dastuurku u ogol yahay haddiiba Kongareska isku dayo in sharci ka soo saaro heshiiskan.
So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal.
Waxaan adeegsan doonaa diidmada qayaxan ee vetoda oo aan kaga hor imanayo xeer kasta oo hor istaagaya dhaqangelinta saxda ah ee heshiiskan. Mana aha inaynu meel maran ku wareegno oo aynu dhinac u dhaqaaqweyno, mana aha waqti ku habboon siyaasad in la geliyo arrintan. Heshiiskan ayaa waxaa si gaar ah walaac uga muujiyey Israa'iil iyo dowladaha gacanka carabta ee Khaliijka oo ay Maraykanka xulufan yihiin, laakiin madaxweyne Obama ayaa aragtitaasi ka duwan qaba.
We share the concerns expressed by many of our friends in the Middle East, including Israel and the Gulf states, about Iran's support for terrorism and its use of proxies to destabilize the region. But that is precisely why we are taking this step, because in Iran...
Waanu la wadaagnaa arrimaha ay taxaddarka ka qabaan saaxiibadeena Bariga Dhexe oo ay ka mid yihiin Israa'iil iyo dalalka Khaliijka ee ku saabsan taageerada ay Iiraan u fidiso argagixisada iyo khalkhalgelinta nabadgelyada gobolka. Laakiin waa isla arrimahaasi waxaa lagu kalifay inaannu heshiiskan galno, sababtoo ah haddii Iiraan ay hesho nukliyar, aad iyo aad ayay sida iminka ay tahay uga halis badnaanaysaa, gaar ahaan waxay saameynaysaa saaxiibadeena Bariga Dhexe. Balse waxaanu sii wadi doonaa xayiraadii Maraykanka, gaar ahaan aanu sida gaarka u saarnay Iiraan ee ku aadanayd taageerada Iiraan ay u fidiso argagixisada. Heshiiska nukliyeerka Iiraan ayaa ka sokow Maraykanka waxaa si weyn looga hadal hayay Bariga Dhexe oo dalal badan ay ka taagan yihiin dagaalo kuwaasi oo si toosa iyo si dadbanba ay Iiraan ugu lug leedahay. Laakiin dadka faallaya siyaasadda Bariga Dhexe ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan karo colaadaha ka taagan Bariga Dhexe, sida uu faahfaahinayo Cabdixakiin Jaamac Yuusuf oo ka mid ah Macadka Diraasaadka ee Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Waxaa la aaminsan yahay in ay adkaatay diblomaasiyadda iyo wadahadalka iyo wadaxaajoodka, kana adkaatay in isku dhac iyo dagaal laga horiyo Bariga Dhexe hadeer, maadaama ay hadeer wadamo badan dhibaato ka socoto. Waxaana la leeyahay oo loo badinayaa in ay saameyn weyn ku yeelato heshiiskaas laga gaaro nukliyeerka, in ugu horsadi doono in laga gaaro heshiis sida dhibaatooyin ka jira dhanka siyaasadda ee waddanka Suuriya iyo Lubnaan iyo waddanka Yaman iyo Ciraaq. Marka waxay noqon doontaa albaab furmi doona oo Bariga Dhexe u furmay in lagu wada xaawada xaajad lagu dhameeyo mashaakil ka taagan Bariga Dhexe dhan dhammaantiis. Waxay noqon doontaa fursad in lala dagaalamo argagixisada dhibaatada weyn ku haysa wadamada tan wadamada carabta sida Yaman iyo Liibiya iyo Suuriya, dhammaan in lagu dhameeyo wadaxaajood.
Iiraan ayaa ku taala bartamaha dunida Islaamka, waxayna xal la wadaagtaa Afghanistan iyo Ciraaq oo labadaba ay ciidamada Maraykanka iyo xulafadiisu ay dagaal ku galeen. Waxaana heshiiskan u hakinayaa cabsidii laga qabay in mar kale uu halkaasi dagaal ku dhex maro Maraykanka iyo Iiraan, sida uu faahfaahinayo Duraan Xasan Yare oo ah suxufi ku sugan dalka Pakistan oo ay Iiraan daris yihiin.
Waddanka Pakistan oo aan joogo ah waddan asagoon laftigiisu uu haysto hubka nukliyeerka, xuduudna la leh waddanka Iiraan, ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan arrinta maanta heshiiska lagu gaaray magaalada Vienna ma ay jiraan. Arrintan ayaa ilaa iyo 2006 soo jiitamaysay una dhexaysay wadamada quwadda ku hormaray iyo waddankaasi Iiraan, ilaa iyo waqtigaasna xal lagama gaarin. Marka inta badan dadka suuqa maanta waxa ay sheegayaan in mar haddii xal laga gaaray arinta wadanka Iran ee ku aadan samaysashada hubka nuclearka ay arintan ay tahay mid la soo dhaweeyo. Sida la socotid, wadanka Iran waa wadan la sheego inay ku nool yihiin dad muslimiina, gaar ahaan dadka shiicada ah, halka Pakistan ay yihiin dadka ku nool dad sunni ah. Marka laba wadan oo midna sunni yahay midna shiica yahay oo labadaba ay haystaan hubka quwadda nuclearka, waa dareemi karta cadaawada ama dhibaatada ka dhalan karta. Marka heshiiska maanta Pakistan si gaar ah ayay usoo dhaweyneysaa ayaa la leeyahay Xuseen, laakiin waxaan ka hor dhacayno ilaa iyo haatan ma jirto wax ilaa haatan toosa oo kasoo baxay dowladda Pakistan ma ay jirto. Sidoo kale tana waxaa haatan dadka arrimaha falanqeeya ay sheegayaan heshiiskan inuu yahay mid u fiican wadamada Iran, Pakistan iyo sidoo kale Afghanistan, wuxuuna yahay baa la leeyahay mid horseedaya in wadamadaas nabad ay ku noolaadaan marka la fiiriyo xuduudaha saddexda wadan ay leeyihiin.
Dowladda Iran oo muddo badan heshiiskan u muuqatay inay ku gorgortamayso ayaa khubarada faallaysa arrimaha siyaasadda Bariga Dhexe waxay u arkaan in heshiiskan uu waxtar dhaqaale u yeelanayo dalkaasi, waxaana uu ogolaanayaa heshiiskan inay caalamka shidaalka u dhoofiso Iran iyadoo ka mid ah dalalka shidaalka hodanka ku ah, taasi oo u muuqata inay tahay sababta dhabta ah ee Iran ay heshiiskan u qaadatay.